abakulembeze mu tawuni kansole ya Ntonde mu disitulikiti ya Ntonde bataddewo emisolo emijja mu kafuba okwongera okunoonya ensimbi ez'okukola emirimu egikulaakulanya ekibuga kya Ntonde. Minisita by'ensimbi mu tawuni kansole ya Ntonde era kansola akiikirira Kaaliro Ward NB mu tawuni ya Ntonde, Ngabo Aloysius, annyonnyodde ku misolo emijja egyateekeddwa mu mbalira ya tawuni kansole ya Ntonde ey'omwaka ogwa 2026 2027.
Kanso ereese emisolo emipya ejja parking, bagita parking fee. Egyo emisolo gigenda kubusitinga town council efune omusolo ogwo, ate n'olwekyo omusolo gwe we gufunye ate guddeyo erimmwe mu bantu. Nebibadde tebikoleddwa nabyo bikolebwe. Ereese emisolo mu oluwa atunda ploti kasolo akakatono oba 1% ejja kuba ekomawo waneeno town council. Emisolo eyo era giyambe town council okusobola okukola ebintu ebirala ng'okwongera ku basale z'abaana.